Ziko mukwambiri tient kumane mprogramu ya Crime and Change ndiye pasiku yabwino amene tizakumana ndi anthu amene azata kutuza zamene ali uchita ndiponso maina yawo ndi ku organization kapenako bungwe kwamene ali uchokera kote kuti mwaichi tizakata kutengapo izi ndi idzi zamene azakhala kupunzisa pasiku yabwino yalero. Tizizwa bwinobwino kuti nthawi ndi nthawi nyengo ionika kuti ndikusintha, ndiye mwaichi kufunika njira zambiri zamezi kuti zakuti tingathandizire mwina anthu nikukhala bwinobwino, mwina nkubwezerapo nyengo yamene ifunika kuti ikhalepo. Tere mprogramu imeneyi ndine Joseph Abitembo, kukhala ngati presenter wa programu imeneyi mkonzi. Ndiye mwaichi tientikumane ndi anthu amene tili nawo pa siku yabwino yalero kuchokera mabungwe osiyana-siyana. Ndiye programu imeneyi ndiye yothandizidwa ndi wa Forest and Farm Facility, mogwirizana ndi wa FAO kapena Food Agriculture and Organization. Food Agriculture Organization ndiye amene athandizira kuti programu imeneyi imveke kwa inu anthu. Tere nzapempha woyamba kuti atiudze zina lawo ndiponso kwamene achokera ndiye zamene ali uchita mu bungwe yawo. Woyamba.
Sikoma mkonzi, ine zina langa ndine Grace Mumba Mwenda, nichokera pa Muzipanya Tuondo, nayimirira chigawo cha zaulimi, ndine zone leader ku South Nyampande 1 zone 4. Zikomo.
Zikomo kwambiri.
Sikomo kwambiri, ine ndine Freeman Mumba, nichoka pa Muzipachi Nthomba, Musangazi District, ne camp chairperson wa Nyampande 1. Sikomo kwambiri, ine ndine Mumba Freeman, nichoka pa Muzipachi Nthomba, Chief Nyampande, Rusangazi District, ndine camp chairperson wa Nyampande Camp 1.
Sikomo kwambiri, konzi, ine zina langa, ndine Henry Mbewe, nichokela pa Muzi, pa Munyeche Town of, Mugulu ya Nyakulila, Cooperative, koma pa district level, ndine chairperson wa Petauke District Forest Commodity Association, SCOM.
Ine zina langa ndine Priska Kamseche, nichokera pa Muzipachi Mdowe, ndipo ndiyimirira kampani ya kazi ya Cotton Association of Zambia, SCOM.
Zikomo, mazina yanga naneo ndine Romeo Piri, nisebenza na bungwe yanayitanidwa Cotton Association, ndino animach coordinate ma programs ya Forest and Farm Facility with the help of FAO, Food and Agriculture Organization. Nichita coordinate ma programs mu Petauke District na ku Nyimba District. Zikomo.
Zikomo kwambiri, au ndiye abantu amati nao mu studio muno, ndiye popeza angomasulira kubungu kwa minalu uchoka, ndiye tizamba kufutukuzana napo mwa topics yosiyana-siyana, ndiye pasiku ya lero zakumana mu topic ya agroforest, land preparation, ndiponso crime and change. Koma zimene ziti zaona kuti magawa metina wawa, anthu amene ankhala kuchura maina yao kapena mbali zamene achokera zagawa pawiri kote kuti tendere limodzi. Tere zakumana ndi amene achoka kuchigawa makamaka, amene achoka kumbali ya wa ulimi wa forest, kapena kuona kuti mitengo yenda motani mboma lea tulinapeta uki kapena madera osiyana-siyana kote kuti mwina forestation ipita pasogoro malo ma deforestation. Ndiye tikachoka hapo zakumandi ena kumbali ya crime and change, ndiye mbali zikuru zikuru za mili zata kuyanga napo agroforest, land preparation, ndiponso crime and change. Sono ndiye mbeza takuendira mbaka maka mprogramu yatu imene.
Tipiti zabe sopano lino na futuko zara poyamba kuti tizata kugawa pa mbali mwina ziwiro zitatu kote kuti ni kuenjali mozi kwa inu antu kubwara wako. Sono tenti kumane sopano lino mprogramu yatu imene ya chirengedwe, ndiye mafutuko zara kare poyamba paja kuti nyengo ntawi nitawi ilusinta. Tere kufika mapunziro kapena upungu ntawu ndi ntawu uzifika kwa anthu. Ndiye pa ntawu zino tikumandia nzatu kuchokera kuchigawo cha Cotton Association of Zambia, ndiye akulakuta kulanda ndi pawele si nzapempha kuti mlandire wanthu ovesera kubwala uku.
Zikomo mkonzi, zikomo na wanthu alinali kutumvelera kubwala uku.
Zikomo kwambiri, awone ba Mr. Piri
Romeo Piri.
Zikomo kwambiri Mr. Piri ta tembeje. Zikomo kwambiri ndiponso tili ni wa mama mtuzeko kuchigawa kwa mchokera ndiponso mtuzeko pangono zamene mwuchita Cotton.
Ine ndine Priska Kamseche mongana kambakale nuchokela kuchigao cha Cotton Association of Zambia yamene ili cotton tonje ine nukhala pa Chimtove ndipo ndine start seko organizer ophunzisa maguru ya kwa Chimtove pankhani ya ulimi wa tonje ndipo so ndine opangisa maguru kunkuja uphunzira tili na mabuku yawili buku 1 na buku 2 yakuti mulima aphunzire kulingana no sintha kwa nyengo aphunzire ulimi wa sopano ndipo tima ambira kukonza malo kumunda ukonza malo tima yambirira tikachosa chabe za kumunda zije za ziri mmunda apa cha maziri za chaka chino tikazichosa chabe tima yambapo ukonza malo tima konza malo kulingana na nyengo tima chita liping ulipinga na ngombe kuliso magao yawili kulipinga na ngombe ulipinga na kasu ugampa gambani ndiponso kuli nikambe kuti ni patatu kuliso na trakita kuli ulipinga na trakita
solo kulipinga na kugaula vulingana vavo siana
vima siana mkonzi kulipinga pali ka geje kake kama panga mirae ni chabe tima biela chabe pakati ndipo bwino wake ngati talipinga na kamwe yako ka geje kalipa makakamba kuti kalipa tima ponya mbeu zathu maybe tingabyale tumbeu tokwanira olo tutatu ikalipofika 9 hours nishita siriza ndipo so bwino wake so winangu tima lipinga siti sokoneza nthaka kuti apa magaula nthaka izipita imapita nthaka ngati tima gaula na geje koma ngati talipinga na kalipa keve kama sunga mnyonto pansi so tikaponya mbeu zathu zija olo kukhale chilala mbeu zathu zimamera bwino sizilopa anganza mgeje chigeje mkagaula na chigeje muma lengesa nthaka yanu kokoloka ndipo mbeu zambiri zimapamphantirika sizimera bwino so nchifuka chake pamene tili na nyengo ino yosintha kusintha kwa nyengo kwathu tifuni kolima ulimi mwawo wa sopano ogampha gamphani na khasu olukapena olipinga na ngombe olukapena olipinga na tarakita
okay kuonjezera munga mwani akambira kuonjezera munga mwani wakambira Mike Mseche for sure kotoni tunaona yolimiwa na using a method ya niwa kamba ya yamini tukamba ti conservation farming ti using a yamene reaper pena nguwa jawani bebe ngombe wanga using a nakambwili jati gampani ubwino wache ima nkala tonje ya bwino maningi kai tu mankala na ntawa ya bwino ya mentu konzila molandi istu chita vindu mofulumiza we do things labor wene wazungu wakamba titu chita spread labor bwino ae so chintu china angu munga ife wa Cotton Association of Zambia nizi wa wambili mankala oda but wakamba upubwanji pa climate change upubwanji ife tuangenamo kuona nyengo ya sintangako. So ife munga wa Cotton Association of Zambia, tusenzila pamozi na tuguru, tuinangu like wa Zambia National Forest Commodity Association, kumozi na wa Food and Agriculture Organization, wano watipasa programu ya Farm and Forest, Forest and Farm Facility programu, ya mine ichita sponsor wa Cotton Association na wa Zambia National Forest Commodity Association. Ife tuma shanga mitengo, tupunzi sana mafamazi ijameni wakambati agroforestry o mwachi dule tunga kambati ulina ija method yanitu kambati smart agriculture na eve tuma punzisa alimi watu wali mtuma groups minzi zosiana siana tuma groups ututuma tuitana tuma study seko groups mwanga banini nao munu amai wa Priska Kamseche she's a study seko organizer wali kugao ya kuchimutowe kuja na eve bama tandizira kuchita organize ma study circle groups ziko mu mkonzi
sono ma study circle groups ndiye mama pasa mbeyo kuti tuma demo olukapena ama gula mazigulira weka kuti mwina ni utanzika mama tanza bwanje olalanda chapa maponziro zili bwanje
okay like ife wa Cotton Association stupa sambuto ife tuchita che link ma farmers ku because majina zi ndiye wambiri wali involved kupasa mbuto ife tu pasa che be mapunziro capacity building but penangu tuna pasa po mbuto but individual che ni monga yopunzili lapo che like at cotton farm cotton school mani wa maitanila but stupa pasa mbuto si nchito ya tu ife our role ndife wa mkala pakati wawalimi wani wani matonje na, na majinazi. Majinazi ni waja, like majinazi ya ni waleta mbuto ife, ndife wa mungala pakati wao na tizintu zonse zienda buenongani ya tonje. Mafama ziswawa diakilila, futi da majinazi, we are just there to provide a level playing field.
Okay. So domo kala zaga zingati magawa kuna kwatu kumawa kusewenze na mbungu ya mene. Kapena mbungu ya mene ya kala kapili otikotani. Kwa hitu wani ingati pali msinto kwa ntu mwina palibu.
Okay, inechukua kuno ni nabwela mu 2017 ndipani mm-hmm. nabwela kusewenze la kuno kupeta oke okay, district. But panini nkali yowela kwenze kwa mnyamata wina nguwa nienzo sewenza na wapriska kamseche kapena Priska wanga kambe enze Daniel Piri.
Hey, pamene nina yamba ine, paina bwela muno mwa tutifike kwa anga ni yamba ino kala anga tista seko nganaiza, munali mu 2012.
Mm-hmm.
Jepa nina yamba ino senza nshito mu kazi mkoto na Association of Zambia.
So no mulindi maguru ya ngati, pa ma tista seko ya ngati?
Ma tista seko groups, nilinayo yadi 17.
Yadi 17?
Hey.
Imozo mgrupu pesika watu angati?
Imo zima ya mbila wanu kulegeza pa 15 yoro 16.
Okay.
8 to 16.
Sorry. Okay, so 8 to 16. So no mukona kuti paliko kusinta kuti wanatoita benefit yolo mwina pakalufurika ndetu chipunziso.
Chipunziso wanu wanapunzi langako soti. So chimalenge sasa kutiba bwezele kumbuyo mm-hmm. pangani ya ulime watonje nupondele zedwa uchokela kumakampani. Po wapasa mbeu paja, ama walo njeza, utitika kugula ni pamitengo wabu ino odula. Kuma ufika pandao ya kutia wagula alimi, kulinga na kuti amulimi eve, chamena mafuna ni profit.
Mm-hmm.
So po ona profit, namba uchepa kwa limi duwekao, kwa limi duwekatu kakotoni, njepa mene wantua namba mbwede na mbuyo, usalima ndimeza zikuru. So kulinga na soya hapa wantu, hapa kulinga na mitengo enze kwa mumsika waifara ee, pamene nikamba bantu wambiri, wabwelelaso kulimi moyo watonje, kutia pitirize, akale nako kalimidwe katonje kabwino.
Okay. Sono mwamene mwapozisira, mwamene mwishita zimene zo, ndiponso kututalimi kulima kotoni. Ndiye outsmart agriculture.
Mm-hmm.
Mwacha prepare randi. Wali njiromba patika mba kutu wanashi ya kulipea rani. Sipo mene?
Eee.
So romba choko kapo chake nchani?
Choko kapo ngati wako nzamalo nubiala.
Mm-hmm.
Eee.
Choko biala motani?
Ufuniko biala mwanaka mbira kuti tika korelezo churuka. Mm-hmm. Tufuniko biala mulipa. Ulipinga. Kapena tingalipinge na trakita. Olo tingalipinge na chani. Na ngombe.
Mm-hmm.
Olo tingakumbe ni kasu na manja. Gampani. Eyo sati gampani jo kumba pato ntu nga mulu fukula chebe pato ntu muta kumba gampani aa. Mm-hmm. Ufunika gampani ya yofisa pa 15 cm pansi.
Mm-hmm.
So muka kumba tima bila potonje yatu. Ika kalamulipa tima siya chebe ka space tima shanga tuwiri tuwiri.
Mm-hmm.
Tima siya ka space ka 20 cm.
Okay.
Mm-hmm.
Kwenje zelapo munga zaniwa kamba amaika mseche for sure nkani ya tonje, kalimidwe ka tonje ife munga wa Cotton Association situka mbache pa cotton tuma tandizila mafamazi wakazi ya mini mwenzi mwako kamba mkonzi ati smart agriculture hii ni njila imozi ya mene tu we incorporate na macrops yena angu si cotton cha beyeka we also tell mafamazi wakazi lima mbeo munga malegumes vijati nshawa.
Mm-hmm.
Masoya binzi, because ya buwezi la mpambu kudoti. Mm-hmm. Elo futi, besides that, futi mafamazi, tuma wawuza no lima maize, mili sin staple food yatu.
Mm-hmm.
So, tuma kamba tika sinta,
crop rotation.
Mm-hmm. Tuvomele sa crop rotation. We don't just talk of cotton, olo mtuguru tutuamene wali mo mafarmers, mastudy seko groups.
Mm-hmm.
Ni njila imozi, it's a platform. Ya nitu napeza, mafarmers muka wafaka mtuma groups tu. Utuamene where farmers are 8 to 16 in a group. Message ima end up wino utenga. They are able to participate freely. Uyu, ali wonsa ina ufulu, they participate. Stuwa punzisa chepa kotoni. At times tunga hita ni uluwaku veterinary, awapunzisa pa livestock.
Mm-hmm.
Ziko umo mkonzi.
Ah, zikomo kwambiri kote kuti ma magwira mbali zosiana siana. Tere ngati sopano lino kuli muri mamaganza kuti akomanirime kotoni. Mungamuze kwa moyo tani kuti mwina anga kwanise kungera mfyudi amene.
Okay, zikomo mukonzi. Okay, as at now monga ifiba cotton association apaka indifwa munga la pakati tukalipo yambo pasa mbuto apa this time tukalipo yambo pasa but chintu chanto kondwe lako through lobbying yani wa machita wa cotton association wa ina jinari yani manavula kumumbwa izankara ya balimi kusogolo ndepa nitu zambo pasa mbuto but okay. Ija project like this year wapasa che mbuto kumumbwa ndia kwa neilili jinari ija okay. That too is a farmer owned jinari kai tuenzoona kunkala kwa pakati tuenzoona farmer wamponderela maningi kumajinazi so what we are trying to do mukalangana mkonzi oloi mwenizi mwenzoona kare tonje wa ntuenzo limangako but this time we are in the pants because mafamazi wawaponderela if it's too kamba to support a chema farmers in tufunati a level playing field na majina na wewe wakazinka la 50-50. So by so doing in our lobbying and advocacy tupe mpa mafarmers wakaziwa pasa quality seed ija seed ya buino munga per hectare ya vina ichita buino because mukafunsa mafarmers this time wani matonje mawakonsha mupeza zingati muhekta imozi mukalima kasaka kamozi mwashanga muzapeza tiwambili it's less than 300 kg ya niwapeza this time some 2 days ago tuweze na meeting na wa Solidaridad tunayinda kunyampondolo sinza kampa zina ya jina yo kuli one of these companies inapasa seed mbeo mafarmers wa kunyampondolo kuja hapa wenzo danda ulati about 6 of them wenzo meeting ati sinamele because of maybe masidi ya ni mama pasa ya in my recycled. After wajini inga, manje hivu tuka na hivu. Because ine, manje nenze kumazabuka, tuenze kuna meeting na wa Cotton Development Trust waja, it's a government institute, ya mne hili instructed kupanga seed mbewe ya buino, ya mafamazi ya tonje. So, tunapeza ti, mmeeting ya nini tunangala nayo, tunapeza ti, seed food ifunika mafamazi bakaziwa pangira seed ya buino not tukasita che rely at kuma jina zichiba pasa chabe zikomo mkonzi
zikomo kwa mbili ndiye amai zabepa kuti mutipasa kwa mawe ya malizira niponso mula ile
zikomo kwa mbili mkonzi ine chamene nufuna kutini kulimbi kiseni ukala alimanzanga tenti punzire kulima smart agriculture kali midwe kasopano kabwera akakolima nalipa mbeu zatu ngakale ni milisi shawa vili vose tenti punziro lima mulipa tizambo lima kolola zochuruka mkandime kochepa so nilukulimbikisaniso chinangu kuti tenti kalo kwanza malo kamsanga ndawanga titachebwaso kwanza malo yathu timalengesa zinthu zathu saenda bwino so ufunika ngati pamene tachosaza kumunda paje tenti ambepo kwanza malo yathu kuti apa pamalo nzeka pombewe yakuti apa pamalo nzeka pombewe yakuti kasinthasintha tufunika kukhala anthu olima kasinthasintha pamene mwacho support chimanga ikamponi mbewu inanga kasinthasintha pamene tacho support thonje tenti byalepo milisi thonje ni yabwino imabwezera chonde kunthaka ngati tali matonje pachi pamene tachosa thonje tizakololapo milisi yochuruka zikomo
zikomo kwambiri twatembeja mai pofika pa nyumba ya mphepo mawu yana malizia niposo mula ile
wa Romeo okay zikomo maningi mkonzi pakunipasa unipata kuti ningakambe na wantu otherwise if tupezeka tulimwamene muno mpetaoke district tumalanganira pitaoke district Lusangazi district na Nyimba mumizi mosiana siana tuina ma study se organize munga mwani wakambira mai kamseche balanga na ma groups ya yali hapa pachi mtowe but the open talk tuina bena ngwa mai komerwe kosiana siana merwe mutondo munyeche kosiana siana tuina ma representatives konse kuja so mukafuna kutuona ife tupeze kapa fupi namba yanga ni 0978 41 12 45 0978 41 12 45 maybe na mwa Mike amseche munga kambe namba yanu
nine so ningampa sengoni namba yanga kapena munga kale simu ziwa mo lipingira ine ndine mozo kuti ningakupunziseni mwamene munga lipingire So namba yanga ni 0968147835. 0968147835. Zikomo.
Okay, zikomo kwambiri awo ndiye mine nayo amai kamseche kuchokera kuja coach Mtove ndiponso wa Romeo pili kuchokera ku company ka Cotton Association of Zambia. Twatembeja pokani mpata ofika pa nyumba ya mpepo tingokuti tauzina mukabwesa wairesi pijiza nditu kufotokozera wantu kutoka kutumwina nikuona kutitisinta bwanji chikaridu chatu tuatembeja.